Oluna kutwalu miusane tulwesu ngane tuete kateka Natulindiri lambaga omusajja funa mwana munne Ubane mama abande wunga jalina mubezi Mukama atusemu atuwande na kiyobukole Tetu inza buteba zo tulabanga shikwani te Kusima katonda wafe, echo chitundu kufe Asana bulumi sibuwe, manye Wawenu bulumi ya mwana, tuwebaza Tetu inza butebazo, tulabanga shikwani te Kusima katonda wafe, echo chitundu kufe Asana bulumi sibuwe Wesigebwa mwe mukwase mukama katonda Omulwani nnamige atakugirwa mbeera ng'asazeewo Alibani oyo alibani katonda kye yateesa Wabagambye tikibi tewali ali ayogera n'enziramu Tetuyinza butebazo tulabanga shikwani te Okusiima katonda waffe Echo chitundu kufe Asana bulumi sibuwe Manye Wawenu bulumi ya mwana Tuwebaza Tetu inza butebazo Tulabanga shikwani te Okusiima katonda waffe Echo chitundu kufe Asana bulumi sibuwe Manye Abafumbo bano kababe kyakuyiga kye tulabirako Bwe batuukiriza ne bakuba ebirayiro mu lujjudde Endagaano eyo ekoleddwa Katonda bw'asiimye Amaka gammwe gabeere Kristo Yesu mafugira Tetuyinza butebazo tulabanga shikwani te Okusiima Katonda waffe echo chitundu kufe Asana bulumi sibuwe Tetuyinza butebazo tulabanga shikwani te Okusiima katonda waffe echo chitundu kufe Asana bulumi sibuwe Wawenu bulumi ya mwana Tuwebaza Asana bulumi sibuwe Asana bulumi sibuwe Manye Wawenu bulumi ya mwana Tuwebaza